Isaiah 22 verse 1. Isiprofetho ngesigodi sombono. Yini pho ukuba ukhuphukele wonke ophahleni lwezindlu. Verse 2. Wena muzo ongcwele ukumemeza uxokozela muzo othokozayo na ababuleweyo bakho ababulawanga ngenkemba kabafelanga empini. Verse 3. Zonke izinduna zakho zibalekile kanye kanye zaboshwa ngaphandle kwemtsalo. Zonke zakho ezafunyanwa zaboshwa kanye kanye noma zazibalekele kude. Verse 4. Ngalokho ngathi ningangibheki ngiyakukhala ngomunyu ningazami ukungiduduza ngenxa yokuchithwa kwendodakazi yabantu bami. Verse 5. Ngokuba kulusuku lokukhathazeka nolokunyathelwa phansi nolokukhungatheka oluvela enkosini uJehova Sebaoti esigodini sombono kanye nokudilizwa kwezingange nokumemeza ezintabeni. Verse 6. I-Elamu lathwala isambo phakathi kwezinqola nabantu namahashi nekhirilambu laisihlangu. Verse 7. Kwathi izigodi zakho ezikhethekileyo zagcwala izinqola nabamahashi bazihlela nokuzihlela ngasesangweni. Verse 8. Wasisusa isimbozo kwaJuda, wena wabheka ngalolo suku izikhali zasendlini yehlathi. Verse 9. Nabona imifanto emzini kaDavide ukuthi yayimningi, yawaqoqa amanzi asechibini lasenzansi. Verse 10. Nazibala izindlu zaseJerusalema, nazidiliza izindlu ukuba niluqinise ugange. Verse 11. Futhi nenzela amanzi echibe elidala umgodi phakathi kwezingange zombili, kepha nibhekanga kumenzi walokho, animnikanga okade wakunquma. Verse 12. Ngalolo suku inkosi uJehova Sebaoti yabizela ukukhala nokulila nobumpandla nokubhinca indwangu yamasaka. Verse 13. Kepha bheka nakho ukujabula nokuthokoza nokubulala izinkabi nokuhlaba izimvu, ukudla inyama nokuphuza iwayini ngokuthi masidle siphuze ngokuba ngomuso sizakufa. Verse 14. Kepha uJehova Sebaoti wazibonakalisa ezindlebeni zami wathi, impela isono asiyukuhlangulwa kini nize nife, isho inkosi uJehova Sebaoti. Verse 15. Isho kanje inkosi uJehova Sebaoti ithi, hamba uye kuleyo nduna uShebhina ophezu kwendlu uthi. Verse 16. Wenzani lapha futhi unobani lapha ukuba uziqophele lapha ithuna na? Uziqophele ithuna lakhe phezulu, uzikipilitela indawo yokuhlala edwaleni. Verse 17. Bheka uJehova uyakukulahla njengalokhu umuntu elahla abambe nokubamba. Verse 18. Uyakukuthandela nokukuthandela njengokuthandelweyo, akulahle njengegabade ezweni elibanzi, uyakufela khona lapho kuyakuba khona nezinqola zodumo lwakho, wena hlazo lendlu yenkosi yakho. Verse 19. Ngiyakukuhlohloloza esikhundleni sakho, ngikuyise endaweni yakho. Verse 20. Kuyakuthi ngalolo suku ngiyibize inceku yami Eliyakimi indodana kaHilikiya. Verse 21. Ngiyakumembathisa ingubo yakho, ngimqinise ngebhande lakho, nginikeze ukubusa kwakhe esandleni sakhe, abe nguyise kwabakhile eJerusalema nakuyo indlu yakwaJuda. Verse 22. Ngiyakubeka isihluthulelo sendlu kaDavide ehlombe lakhe, uyakuvula kungavali muntu, avale kungavuli muntu. Verse 23. Ngiyakumembethisa okwesipikili endaweni eqinileyo, abe isihlalo sobukhosi esikhazimulayo endlini kayise. Verse 24. Baya kuphanyika phezu kwakhe lonke udumo lwendlu kayise, inzalo nabantwana, zonke izitsha ezincane, imicengezi nezinkamba. Verse 25. Ngalolo suku usho Jehova Sebaoti, isipikile sabethelwa endaweni eqinileyo siyakukhumuka sinqanyulwe, siwe nomthwalo obukuso unqunywe ngokuba uJehova ukhulumile.